sawirkii 13 sanada badan ba'dishay ya dadkii reer Bani Israa'iil way ankoy nabi al-araw yohana baptiste lankun way anki weeray dadka inii ka noqdaan dambiyadood si ebehey ansamahu oo aabudan ebehey dhabta ah kaliis yohana baptiste dadka way ki wacdiyay madii us baptisaw biyaya ki baptisay taasna way li ki weere in dambiye lin afiyaw lankii saas la weelo oo dambiyadiis la ka nadiifiyaw yohana way aray inin way li ki fadee inii son nogotaan laakiin ani gadaashay madii ani dhimado way kooyi dooni lan isin inki baptisaw ruuxa quduuska ah saas yaa iise ankooyi taas yaana ki ari dambiyadiin yaa idinka aawiye wana hasin baptise iise way ankooyi inii biyo isinka baptiso iyo ruuxa quduuska ah korkiin ki weelo laakiin iise naftiya yaali baptisi markaas yaa samada way ki kooyi ruuxi eebahey waynaki soo degi iise korshey wayna ari lankun ani yahan diri nabi wiina waa ki faraxsana isin jidkiin inii ra'daan yaa la fadee